Agazembe adini.
Agazembe adini. Agazembe adini.
Ali ndiwo chikomalibe nthawi yozibisa akazembewa ndi ambiri onse omwe ntchito zawo ndi zabwino osali zoziyipitsa akugwirizira mbendera ya dini niya yawo anayika kuti azimirira dini kulikonse uku azipita kanunu hayatihimul islam inde monga kazembe ndangoyenera kufalitsa kuyitanira kuchoona dawa paliponse ndipo ndawosaopa osada nkhawa zochita zanga ziyimira chipembedzo kumusangalatsa Allah ndidayamba choncho ndikunka choncho ndidzatelonso insha Allah pachifukwa izho ndiyamika alhamdulillah siningalakatule zokomera nsilamu nthawi yomweyo kukomeranso yahudu ndi naswala panga vute makadawa eni sikoma kwa okanira abadanisa akumu bil islam inde.
Ndikalanga ndiphera mphongo chifukwa ndidziwa ina mwamva koma ina zampaza kunkhongo ndiuchitanga tumudya mseche mkavuo kamalilime ayi ndikaziyembe wadini womuva kamwinjiro okhuthala ndi zimaudindo kholopete zowayeneza akaziyembe koma adini ndikumkumbutsa safumbulasa akhukendela zengo ngadzayiwale pachomwe uli ndizadini basi zokangalika nazo kaziyembe wadini zomadzinyonjolitsa lero pa zadini mawa nkumati fulukutu pa zadziko zopanda mutu mwamtimabi ukaziyembe wadini wakana kutelo waipa ingodziwa nyimbo pakamwa pake sipasempha msewu muzoyankhula zake ndiwokha mawu aubwino otsanulidwa mwa iye manja akagwiritsa ntchito pofutukitsa zonyasa mu dini lake phazi alipondetsa mu zokha njira zomulondolera kumpumulo panda chewuchewu azifinya pa zosakhala za dini podziwa dziko ndi anga chikwangwani chonkhulozera kuti uko ndikomwe mpita inde ndidziwa imani lianga mabha lero ikwera koma pofika mawa imagwa koma kaziyembe wadini pa zadini mtima umalimbapo gwa moti nzosatheka kumphompho kukagwa
mkanjo woyera kuvala trauza munchiuno kuyika buluku losabisa kasomalika ndimomwe ndivalira hijabu kuntunda mpaka pasi silinga flash amuna aini chifukwa malo enera kubisa ndiwavindikira ngakhale ndili mphongo komabe ntchafu zanga ndizodula kuyenda ntchafu kuonetsa ayi silingavale kabudula sikuti ndikusazitsata ayi koma sunna kutsata hijabu yankhongosa ipatsa mpata kuvala mafulo osati mwakota kusiya kuvala mozilemekeza chifukwa wakwatira mudini samatero mavalidwewa ana aziphunzira kwa ife makulu.
Aha, ndibzikula ndikusanza mmene zilembo zilili mosaopa ndisakatula zokha zolondola zofowoka ndiopa bwanji ndili pa chilungamo osafowoka ndikudziwa ndikumana ndi zambiri zofowoketsa ofowoketsa andiopyeza mabadwaliti mudwalatu mafunso akumaumbana mchigaza cha mutu wanga akanakhala abwana rasulullahi ankaopa bwenzi titayipeza dini iyi zikubeba chonchi lelo kamba kuti ena adaferapo apa lelo kenge ena sada ope mmakambidwe titobwanya batani la hashi nkulemba osanyumwa ndiye setsa kutsata zonse njira mosanyoza aliyense ena azilandira mopotoka ndikudziwa sandimvetsa sindingakondweretse munthu kusiya rahmani ondilenga mwina ndidzilakwitsa ndine munthu koma ndili naye alghafal kuyankhula za nzeru zoona zogwira mtima zomveka hashi mosaopa kundinena kundinyoza mambama sindibwerera mbuyo
kulankhula kwanga ndikulankhula kuchokera pasi pa mtima ndinso molimba mtima kuti ndine ochitetezera mototo moyo ndinso mochilimika mulonda wolonda ndi mawu osatizibonga ndi zikwanje ose antupula akaduka kapasule ndi ose olankhula monyoza ndangoyenera kuayankha kuyankha modekha mwanzeru ndinso mogwira mtima poti dziko likomera mbuzi kugunda galu akabweza umva kuti nchiwewa kufunika kumupha ngati ndachiona chotsamwitsa ndiyenera kuchikolopola ndi kono wanga sindikutanthauza kusonkhezera ziwawa kapena zigogodo popeza ndikhala mulanthu omwe chipembedzo chisakugona chotulo akuyesetsa kuchiponyera minga kutsogolo koma munthu ochiyimirira kuchiyengetera ngati dzira alipo ndizosachitanso kufunkhafunkha mabwinja munthu wake ndine
taiwala zachikondi chisoni mpaka tapatsidwa mayina kugawikana lakatalakata kamba ka anthu ena ndi chikondi chisoni zili bwezeletse pamodzi osati zina tikondane timvane inuyo ndine kuti mwina chisoni cha Allah chikondi chifikire wina ndi wina kugwirana manja pa mavuto kutendere usasiya mbuyo wina chuma chinchama si alegelina zakondwe nawo tsiku lina nkhalamba tazigwetsera nyumbazi zilibe kokhala wina ati zimakhala fiti atinong'oneza maliwongo ena kuwalanda malo mopanda chisoni koma anthufe pena moti tikhale achikondi chisoni ndife akazembe usazimve mwina mavuto anga sakhale nkhani yoti m'mabuku anu mulembe tikambirane timvane mwachikondi kwa ena msakasimbe womopa mulungu mawanga sasinthu angana nzikambe
fetose monga akazembe adini yathu yozunayi moyo wathu wayenera kukhala dawa makalidwe athu olingana ndi sunna kwina kuli kuose komwe tizipita kena kali kuose komwe tizichita kaziyimira monga akazembe adini